music plants. Okay.
Okay, venye na kamna macha MC wakiugulia guru nana RIP guru MC unaponi na chuk na star pimbara front page na Ruby star changanikiwa kagedeli na venye na kana venye na vibe venye JM mina karaoke niko full loaded guns na uza magazine kwa si tomboya mademo na elect mini player ta oboya na pimbara after kuzima kindom na sitiki fegi minus 10 ini 9-11 out 11 juu ya maji usifanye besheni na kumwagia maji na kamna submarine chini ya maji ordinary nimevadi gaga na kani ligaga na plus na staga kifimesho kwa chat kama na daga kasoka mimi baba yao na madochka baba yao kasoka na madochka baba yao
haijalishi niko wapi
niko kila zone yo
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 panita yekio
yekio
panita
panita
Yekio
yeah ni sawa linganisha toshanisha pia pia idea ni action stench ta saidia kings kwa kapia jeshi kashangilia locomotion ku grant na blessing saskia with the street teachings ni focus deals cash stimulation strength weakness set the wicked zile history nimejenga na msingi manzi atakani pienga the more na live na try kwa positive jua the more conscious the more respect satambua jika ni chuki kuinadi yeah we endeleza kritifesta padali niongeza bidi dando yo ni jina avenue naishi so powerful usihate deliverance na utoshi division flana tafutia njia muone ya yeah. With the hustle achifwa kili zifonane nane
haijalishi niko wapi
niko kila zone yo
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 panita
panita
yekio
yekio
panita
panita
yekio
yekio
Jackie Van Damme ko rap game nigga call me cyborg some deep na stay deep up shorty wako ko cyborg ni pigi na madimanga rappers wengine ni my boss from edge up unatoka pigu sana ukiropoka na bring the dark knight mini batman sunny when he joker na letter 7 flex tukiswam vile locus goma kaa hii na wachapa meje lady kaa when he smoker utatembelea pedi na kaa when he drunk fast he end up once in spirit shit for chess kibaruti it lift up your spirit shit beats you as he means niko precise vile laser critics na washock microphone di oteza yeah. Rap game ni tsavo na mimi ndio game ranger yeah. 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 Rap game ni tsavo na mimi ndio game ranger yeah. Yeah. Yeah.
Haijalishi niko wapi
niko kila zone yo
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 panita
panita
yekio
yekio
panita
panita
Yekio
yekio
Haijalishi niko wapi
niko kila zone yo
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 Panita
panita
Yekio
yekio